wandaka ekisabwe wofiira mu nsonyi Yesu aikitange omusalaba bali bakubakira nze Yesu wandaga ekisakyo emigojo gyali mingi n'ekiyuso omubiri Yesu aikitange emisumali gyali minene nga miwanvu nnyo oh, Yesu wandaga ekisakyo
Wandaga,
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 wandaga,